In the time you could bang.
Just vibe on the beat, man.
Yeah, great son, make him drop.
Anguka, angu, angu, anguka. Anguka, angu, angu, anguka. Kamu me achwa angu. Single angu, anguka. Kama umelewa angu, anguka.
Yacheni tu leo ni lewe. Natumia mbege hangi pombe. Siendi nyumbani wala kwa baby. Leo nalewa dim ni bebe. Kama kuachwa nimeachwa sana. Kama hizo pesa nisha saka sana. Wee weka pombe, mlevi kazi na switchi. Hatutaki shamba, miguse umie. Tikisa lasta, oya tikisa wigi. Twende pinda, 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 pinda dena. Pinda mpaka chini, pinda, 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 pinda dena. Pinda mpaka chini.
Anguka, angu, angu, anguka. Anguka, angu, angu, anguka. Kama umeachwa angu, anguka. Kama umenyimwa angu, anguka. Kama upo single angu, anguka. Kama umelewa angu, anguka.
Yangushe, idondoshe yo. Huko nyuma weyo kote. Ikamate, ishikilie. Nami yangu ni kupatie. Kichwa kimejaa tundi. Masela wanakesha kama bundi. Wale watoto wanawaka waka. Wananifuata wakitaka taka. Twende pinda, 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 pinda dena. Pinda mpaka chini. Pinda, 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 pinda dena. Pinda mpaka chini.
Anguka, angu, angu, anguka. Anguka, angu, angu, anguka. Kama umeachwa angu, angu.